mtengo, mtengo. Kali take you man. Temptation, life imekuwa visa visanga tangu nilipokuwa mdogo sana. Nakumbuka back them days, siwezi katamani kuchezewa, siwezi katamani kuremember maisha magumu niliyopitia. Nikajaribu up and down, up and down, kilio changu east and west, machozi yangu north and south. Hakuna angeweza kunithamini, ole nafsi yangu. Life kujikaza kisabuni, maisha kufanayo kikondo. Mtengo, mtengo, jina kubwa kwa mafans wote waipate.
Ayo maisha, ayo, ayo, ayo maisha, ay. Ayo maisha, nikikumbuka chozi la nitoka, ay. Ayo maisha, nikikumbuka machungu ya chibuka, ay. Ayo maisha, imenifanya nifike niliko sasa.
Kini penye nikitry kuwa single, eti mnancheka nikitry kuwa mingle. Bado mnateta eti mbona kijana kauza na mdogo kama vile H single, 4 digit MV strong, simama kama H1B. Uzuri wangu mina kuanga simple, kau main show good example. That's when I try kuhaya ama nikafaya kwenye huu mchezo utani admire. Nikitry kuhustle to make my desire, ninajua vizuri nitapenya mlima na mabonde, tapanda kushuka, taniwezesha Maulana, kileleni nitafika.
Ayo maisha, ayo, ayo, ayo maisha, ay. Ayo maisha, nikikumbuka chozi la nitoka, ay. Ayo maisha, nikikumbuka machungu ya chibuka, ay. Ayo maisha, imenifanya nifike niliko sasa. Ayo maisha, ayo, ayo,
kila kukicha
mambo yanabadilika.